Da, eri mu buzibu obutayogerekeka obukwatagana n'ebirwadde ebiva ku kufuweeta omwenge bannayuganda gwe beesibiridde ebiro bino. Bino byonna byalabikidde mu alipoota ey'omwaka 2026 eyafulumiziddwa ku nkomerero ya wiiki gye tukuba amabega eyitibwa Uganda Alcohol Status Report eraga omwenge engeri gye gunywebwamu wano mu Uganda. Alipoota egamba nti Uganda ekyasukkulumye ku mawanga mangi ku nsonga ezikwatagana n'okunywa omwenge ng'abasajja 46 ku buli 10 bawuuta omwenge okukamala so ng'ate bwe gutuuka ku bifo ebirimu abavubi abantu 52 ku buli 10 be basinga okufuweeta omwenge. Richard Baguma, Ssentebe w'Executive Board eya Uganda Alcohol Alliance, agamba nti okunoonyereza kukyafunise kutandise okweraliikiriza ku mbeera ya Uganda kweyimiridde.